Blog Talk Radio.
When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burns empty,
when I
Banyarwanda kazi nk'uko mubimenyereye ikiganiro nk'iki ngiki
tugikorana na pasteli Laura Bahati yaramaze iminsi ataboneka ku mpamvu ntabwo yari ameze neza ariko ndibaza ko noneho ubu ngubu turi kumwe muri studio ndagira ngo numve niba yamaze kugeramo hanyuma noneho dutangira ikiganiro cyacu nyirizina Pasteli Bahati wawe unyumva neza
yego Benoit ndakumva ndahari rwose ndagukurikirana ijana ku ijana
ndagira ngo mbwire rero abadukurikiye yuko Pasteli Bahati dukorana ikiganiro buri wa mbere kiyobokamana na politike aherereye mu gihugu cy'Ubuholandi akaba rero yariyemeje kugira ngo dufatanye tujye tugerageza gusobanukirwa bimwe mu birebana n'icyo ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeye politike muri studio nanone kandi dufite umutumirwa wundi utari butinde aramara igihe gitoya cyane kubera impamvu z'ubutumwa agiye kutugezaho nta wundi ni umudamu ngo si umudame witwa ikandebe ko yamaze kwinjira muri studio ni madamu Constance umutima ukeye ari Paris madamu Constance wabunyumva muri studio
niriwe ndabasuza sinzi namwe nima munyumva nuko mwambwira
yego turakumva neza uhawe ikaze nawe
murakoze ndabasuza n'abakurikira ikiganiro
yego murakoze Pasteli Bahati rero nkuko bisanzwe iteka ryose dutangiza ikiganiro cyacu tubanje gusenga nkuko bisanzwe rero wasuza wadukurikiye se noneho ukadufungura ikiganiro cyacu mu isengesho
yego murakoze ndasuza abantu bose bakunze gukurikirana ikiganiro cya iyobokamana na politike kuri radiyo iteme iminsi yari myinshi itambutse nahuye n'utubazo twa za grippe za hano mu Burayi murabizi ko ziba zifite ubukana nk'ubwa malaria yo muri Afurika n'ubu ngubu nimuza kunyumva mu ijwi cyangwa se harimo kwitsamura no gukorora nuko grippe itarashira neza ariko ntago biri butubuze kugirana ibihe byiza n'ibiganiro byiza ya reka tubonere gusenga Imana twinjira mu kiganiro urakoze mwami Imana urakoze mwami Yesu umwami mwiza umwami imbabazi n'imbaraga nyinshi umunyabwenge umutware umunyabuntu urumunyarukundo ukiranuka kose guteranyirijwe muri wowe turakunezererewe rero mu no munsi wa none kongera kuboneraho akaryo ko kuganira ku by'ubwami bwawe kugira ngo dufashe imitima ya benshi kandi duhishure iby'umwuka w'Imana abwira itorero ry'iki gihe cyanyuma kugira ngo abantu bacakenge ko kumenya ubushake bwawe n'iyo tuvana n'iyo twerekeza ubwo rero mubane natwe muri byose kandi ubashe kutuvura ibikomere n'uburwayi bwose bwo mu buryo bw'umwuka n'ubukana bwa kamere bukorera mu mitima y'abantu badashaka gukumvira kuko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza kuri wowe nuko icyubahiro cyawe gikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu
amen amen Banyarwanda rero banyarwandakazi murabyumva ku kiganiro cyacu nyirizina kiratangiye ni saa moya n'iminota 8 ubwo dutangiye ikiganiro nyirizina ariko gitangira ikiganiro nyirizina nyine ubundi tugifungura isaha ya saa moya bishobora guhinduka bitewe n'impamvu ariko nk'uko twabibijeje nuko buri wa mbere tugomba kujya tubagezaho kino kiganiro aho dusesengura cyane cyane ibintu birebana n'ijambo ry'Imana na politike cyane cyane tuganisha mu biyaga bigari ko by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho usanga abapasteri ba bishop ba apotre bafite uko bakorana cyane n'abanyepolitike aho usanga inyungu nyinshi ziyobokamana ziganisha cyane ku banyepolitike aho kuganisha cyane ku bayoboke b'amatorero cyangwa se b'amadini atandukanye ubwo rero ikiganiro cyacu naho hanini kiba kibanze tugasesengura tukareba mu by'ukuri ese abanyarwanda bashaka Imana cyangwa se abanyarwanda twaba twaramaze kwinjirwamo n'umuco wo gushaka Imana ariko hanini tubonamo abategetsi cyangwa se abayobozi bacu nk'ibigirwamana cyangwa se nk'izindi mana zindi zihishe inyuma ya politiki reka rero mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina dufite umutumirwa wacu umutima ukeye twamutumiye kubera impamvu abansaba abadukurikiye kwihangana ko mu byukuri dushaka kugaruka cyane ku rugendo rwa perezida mu ncamake ya urugendo rwa perezida w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubufaransa aho yaje kwitabira inama mu butumire bwa mugenzi we perezida w'Ubufaransa Macron. Ubwo bimeze gutyo hanze abanyarwanda turagenda tubigarukaho n'ubwo umutumirwa wacu tumufite mu gihe gito ariko turaza kuza kugenda tubigarukaho hanze hano mu gihugu cy'Ubufaransa abanyarwanda babukereye barashaka kwereka perezida w'u Rwanda yuko abayobora nabi ibintu bitagenda neza. Niyo mpamvu twatumye umwe mu banyarwanda batuye hano mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris kugira ngo tumubaze imyiteguro yo kwamagana yo kugaragaza akababaro kabo muri iki gihugu bahungiyemo cyangwa se batuyemo uko byifashe. Madamu Mutimukeye Constance ni umwe mu bantu bateguye iki gikorwa cy'imyigaragambyo, tukaba tugiye kumuha umwanya kugira ngo mu minota mikeya abashe kumenyesha abanyarwanda hirya no hino mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'abaturanyi mu gihugu cy'Ububiligi n'ahandi bashobora kwitabira imyigaragambyo uko gahunda iteye, aho izabera n'ikigamijwe. Madamu Constance, niba unyumva turagira ngo tuguhe ijambo noneho usobanurire abadukurikiye uko iyi gahunda iteye n'igihe izatangirira naho izabera nuko ibintu biteguye muri rusange. Ijambo ni ryawe Madamu Constance.
Murakoze cyane kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tuvuge uko iyo gahunda imeze. Mu by'ukuri ni gahunda yo kujya guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda kuko twemera ko ntabwo umuntu yahonyora uburenganzira bw'abaturage be mu Rwanda noneho ngo aze yakirwe nk'umwami hano mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibyo bintu byirengagije kandi turi igihugu cyakoze ubwa mbere la Declaration des droits de l'homme, ni ukuvuga igihugu aho uburenganzira bwa kiremwamuntu bwubahirizwa, tukaba natwe tuhaba kandi dufite akse kuri ubwo burenganzira bwa kiremwamuntu. Tukavuga ati n'abavandimwe bari mu Rwanda nabo tugomba kubavugira kugira ngo babugire. Donc gahunda ni ejo ni saa saba 13h kugera saa kumi 16h ku i Paris kuri place yitwa Place de la Nation, ahantu hanyura RRA bazaba baturutse kure, kaba ari nari za metro yombi cyane ni ya kabiri n'izindi nyinshi zanyura na nefu 9 nagira hanyura n'andi mabisi menshi ari n'imihanda myinshi ihagera. Place de la Nation kuva saa saba kugera saa kumi. Ikigamijwe ni ukwerekana akarengane k'abanyarwanda, ni ukuvuga ibibi Paul Kagame akora mu Rwanda kugira ngo abafaransa babimenye, kubera yuko twemera ko twebwe tuba muri iki gihugu dutanga imisoro, ko imisoro yacu itagombye gukoreshwa mu kwakira abanyagitugu. Ikindi nabwira abanyarwanda nuko intore donc abiyita CRF Comité Rwandaise des Français bizwi ko bakorana na FPR bamaze kubona ko twateguye igikorwa cyacu, nabo bihute guhita bategura igikorwa cyo kujya kwakira Paul Kagame. Barangije bavuga ko twebwe turi abanzi b'igihugu. Reka rero nabwira abanyarwanda bose kuza muri benshi kugira ngo twerekane ko abanyarwanda bari mu Faransa ndetse no mu Bubiligi abazabishobora bose ko muzaza kugira ngo twerekane yuko abanyarwanda baharaniye uburenganzira bw'abanyarwanda bafandwa bari mu Rwanda turi benshi, ko kandi tutari abanzi b'igihugu uretse ku byo ngibyo ari ikinamico baba bakina, ariko twerekane ko natwe duhari kugira ngo inzego z'Ubufaransa zibimenye. Rero ni ingenzi cyane kugira ngo muze kugira ngo abafaransa babibone yuko hari politiki ya diplomasi ariko na politiki y'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ubwo ngubwo ni kucyo nabivuga mu magambo make. Nasubiramo isaha ni saa saba kugera saa kumi de 13h à 16h. Aha gahunda ni i Paris kuri Place de la Nation donc i train yanyura cyane ni RRA ariko hari na ligne 9 hakaba na ligne 2 izo nizo nibuka akaba n'izindi nyinshi, ariko ku butumirwa burimo barahita ku mbuga nkoranyambaga hariho nimero za telefone mushobora guhamagara waba atazi uko bahagera agahamagara umuntu nuko abahari bakaba bamuyobora
wenda kugira ngo tubwire abadukuri yego urakoze cyane wenda ndakubaza akabazo kamwe hanyuma noneho tukurike uwigendere kuko bwari ubutumwa bwo kumenyesha wenda abadukurikiye nuko Place de la Nation nkuko mwabimenyeshejwe ufata metero hari metero rimwe rimwe irahagera hakaba na metero rimwe kabiri na irahagera hakaba na metero rimwe gatandatu irahagera hakaba na metero icyenda metero rimwe icyenda nayo irahagera hakabaho ndetse na ROR nkuko yabivuze a nayo igera nasio aho rero ushobora kuviramo ni nasio noneho yusohote hanze gatoya hari ahantu hakunze kubera ikintu nk'icyo ngicyo cy'imyigaragambyo ndetse navuga yuko mwahawe icyubahiro cyane kuko ni ahantu igihugu cy'Ubufaransa iyo habaye imyigaragambyo muri iki gihugu abene gihugu iyo bahahawe ni ahantu agaragaza ubwisanzure ni guharanira uburenganzira bw'igihugu bw'abene gihugu na ahantu rero mu by'ukuri umuntu yavuga yuko kuba leta yarateguye kuba hari ahantu nacyo ni ikintu umuntu yashima na hantu rero mu byukuri hahurirwa haca ama metro menshi cyane ku buryo aho waba uvuye hari hose haba mu majyepfo mu majyaruguru ya Paris cyangwa se mu nkengero za Paris ushobora kubona transport bikoroheye cyane ubwo rero abanyarwanda baramutse bakeneye ibisobanuro bihagije mwareba hasi hari nomero za telefone wenda niba muzikeneye umuntu yanazibabwira reka tuzivuge hari nomero za telefone 0620283258 uwo muntu ushobora kumuhamagara yitwa Mafisago yitwa Misago mumbabarire kuba ntabivuze uko bikwiye reka nsubiremo nomero ye ni 0623283258 ni Misago uramutse uhamagaye Misago ugasanga telefone ye iri okipe ushobora kumusigira message cyangwa se ukamwandikira ubutumwa bugufi guhamagara cyangwa se ugahamagara 0765906025 uyu nawe yitwa Patrick uyu nguyu umuhamagaye yahita kwitaba atakwitabye nanone wahamagara 0652585454 ni Chantal ubwo rero ndibaza yuko uburyo bwose bushoboka bwarateguwe ku buryo umuntu adashobora kuba yagira ikibazo cyo kuza kwifatanya n'abandi banyarwanda kwamagana akarengane nk'uko mushiki wacu yari abivuze reka nkubaze akabazo kamwe twabonye imyigaragambyo yo kwamagana Perezida Kagame ndetse hari n'indi ni yateguwe n'abanyarwanda hari n'indi myigaragambyo yateguwe n'abakongomani ibi bintu umuntu yabihuza hamwe yuko ari imyigaragambyo izabibereye ahantu hamwe cyangwa n'imyigaragambyo y'abantu batandukanye izabera ahantu hatandukanye Madamu Constance
oya kuko cyari kifuzo cyacu ko twakifatanya n'abavandimwe bakomoka muri Congo ariko kubera gutegura naho basabye ntabwo twahawe ahantu hamwe kandi twabimenye bitinze gutyo nibyatuma twifatanya ariko gahunda munarebye kure ni ukujya twifatanya n'abavandimwe b'abakongole kuko ibyo duharanira ni bimwe ni ukugira ngo tuvuge ati Paul Kagame mu karere k'ibiyaga bigari turamurambiwe ubwicanyi bwe turaburambiwe ntabwo twashoboye kwifatanya nabo ariko turavugana nabo ariko nabyo bizaza nuko ubu ngubu bitashobotse kuri iyi nshuro ariko ntabwo ari ahantu hamwe ndakeka ko bari ahantu hitwa kuri AFP nanabonye ahubwo n'ibintu bivuga yuko imyigaragambyo yabo yaba itakibaye kuko batabonye uburenganzira ndagira ngo abantu bataza kubyitiranya iyo abanyarwanda izaba kandi wabuzi umuvandimwe w'umukongore yamubwira ko Place de la Nation naho bashobora kuza tuzabakira niba yabo batabonye autorisation
urakoze cyane nagira ngo nongere nibutse abanyarwanda yuko imyigaragambyo ishobora kuba hirya no hino yo kwamagana Kagame kenshi abanyarwanda ni imyigaragambyo y'ituze kugaragaza akarengane ntabwo abanyarwanda bajya mu myigaragambyo bafite umugambi wo gusenya wo kumena ibikorwa by'amajyambere gusenya ibikorwa by'amajyambere ibikorwa byari byo byose bishobora kubaho bijyanye no kwangiza cyangwa se gukora ibintu bijyanye n'iterabwoba ibyo bintu ntago bashobora kuba babigereka ku banyarwanda kuko icyo abanyarwanda bagamije no kugaragaza ibikorwa bitagenda neza mu gihugu cyacu barangiza amasaha yagenwe bagahita bataha aha nakwibutsa abadukurikira yuko imyigaragambyo yemewe izatangira saa saba irangire saa kumi hanyuma abanyarwanda barangize gutanga message yabo igaragare hanyuma bitahire madamu Constance kereka wenda niba hari ikindi kini ushobora kuba wibagiwe kuvuga hanyuma noneho tukakureka ukakomeza imyiteguro kuko ntabwo biba byoroshye mufite amatelefone muri mu manama abantu benshi baragukeneye niba hari iki wenda waba wibagiwe hanyuma noneho tukakureka ukajya muri izo nshingano
ntacyo uretse kubashimira akazi mukomeje gukora kuri radio Iteme no gushimira no kwishimira icyo kubwo bukangurambaga n'igise gutyo kuyoboka amana no kubashimira kwa mwaduhaye umwanya wo kujya gusanga ubutumire bwacu kandi nkomeza kubashimira murakoze reka ngende
yego urakoze cyane nawe Imana ikugire neza ubwo tuzongera tubigarukeho mu biganiro byacu ubutaha uko imyigaragambyo yagenze nuko tuzagerageza kwigisha abanyarwanda murakoze cyane
murakoze
banyarwanda rero banyarwandakazi ryari itangazo rya mugenzi wacu nawe uhirimbyanira impinduka kugira ngo abanyarwanda bishyire bisanzure mu gihugu cyabo twarimo tugezwaho na mushiki wacu Constance nkaba nizera rero ko Constance igihe tuzongera kumukenera tuzamubona kugira ngo atubwire ko imyigaragambyo yagenze reka rero nsubire mu kiganiro cyacu nyirizina aho tugiye kuganira ku iyobokamana na politike hamwe na Pasteri Laura Bahati bwana Pasteri Laura Bahati rero tugiye mu kiganiro nkuko bisanzwe hari ibibazo abantu benshi bagenda bagarukaho hari ibibazo abantu bagenda bibaza muri ibyo bibazo hari ibibazo bigera kuri bitatu ariko muri ibyo bibazo bitatu ntekereza ko bitari butware umwanya woroheje reka duhere ku kibazo cya mbere ni iki bibazo mu by'ukuri umuntu yibaza ndetse nawe ubwawe wigeze kukibazaho igihe kimwe ariko noneho kirimo kirafata umuvuduko kirimo kirafata indi ntera ariko wajya kureba ugasanga nta nubwo ari icyaka kanya ahubwo ni ibintu bimaze igihe ubwo turacyari muri politike n'iyobokamana ikibazo kimwe giteye gitya bwana Pasteri Bahati kuki abanyarwanda twiyita cyangwa dukunda kwitana amazina atugiraho ingaruka ibi ndabihera ndaguha urugero hari amazina abanyarwanda bagiye biyita kera duhereye ku mazina yitwa inyenzi yari amagambo y'incamake y'amagambo avunaguye ariko umuntu akomoka ku mutwe w'inyeshyamba zari zarahunze muri yavuze abatutsi nibo bari benshi icyo gihe kuko hari harimo n'abahutu ndetse harimo n'abatwa bari barahunze muri 1959 bagerageje gusubira mu gihugu cyabo bakoresheje imbunda cyangwa bakoresheje intwaro cyangwa bakoresheje imbaraga abo bantu rero baje kwita inyenzi muca make ariko mu magambo arambuye yari amagambo yavuga ngo ingangurarugo zigize ingenzi cyangwa se zise ingenzi ikintu nk'icyo muca make rero zitwa inyenzi iryo jambo abantu aba iryo zina biyise ryaje kugira ahantu rirakura ku buryo muri za 1994 n'uyu munsi hari abantu muganira akakubwira ati ariko uriya ni inyenzi kandi mu by'ukuri uwo muntu yita inyenzi ntabwo ariyo ahubwo ni amazina akomoka ahantu ndaza kugenda ngaruka no ku yandi noneho iryo zina ryanakoreshejwe muri genocide yakorewe abatutsi aho abantu bishwe bazira ngo ni inyenzi amaradiyo akabivuga cya kabiri harandi mazina yabayeho aho abantu biyise interahamwe ayo mazina yamaze kwita interahamwe ni zina ry'inyarwanda ariko iryo zina abaryise bumvaga bari fiyeri bumva bameze neza cyane uyu munsi ugarutse ukita umunyarwanda uturi interahamwe byaba ari ikibazo gikomeye kandi ni amazina abanyarwanda biyise turakomeje hari n'andi mazina rero abandi bakomeje kwita abandi mu minsi yashize twagiye tuganira ku mazina yitwa abavantara abasopte abadubayi ibyo byose usanga ari amazina akomeje kuza ariko akatugiraho ingaruka bwana pasteri bahati aya mazina akomeje kwitwa abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bakomeje kwita uri umwe mu bantu bigisha iyobokamana wigisha ijambo ry'imana wigisha bibiliya aya mazina ubona bitirwa n'iki aya mazina ashobora kuvanwaho n'iki ko mbona ari amazina mu by'ukuri atadufitiye akamaro atatwunga atatuzamura muri tekinoloji ahubwo akomeje gutuma amaraso ameneka pasteri wabivugaho iki
ya murakoze kuri icyo kibazo ndabisobanura muri ubu buryo nkoresheje yego bibiliya kuko ariyo nibandaho cyane kureberaho amareferanse cyangwa singiro amazina y'ibintu cyangwa se amazina y'abantu biterwa n'umuco w'abo bantu n'ubwoko bwabo n'ururimi rwabo bakita ibintu amazina cyangwa se bakita abantu amazina ariko kugira ngo bisobanuke neza ndabisubiza muri ubu buryo mu bisanzwe hari ubwami bubiri iyo nyigisho nayitanze kuri Back to the Bible NR kuri YouTube irahari sobanurira abigishwa nigisha bibiliya ni hari ubwami bubiri hari ubwami bw'ibigaragara tubebesha amaso y'umubiri ibifatika ibyaremwe abaremwe hari n'ubwami bw'ibitagaragara utabonwa n'amaso y'abantu ariko twakwita vie spirituelle cyangwa se ubuzima bwo mu buryo bwo nk'uko abamarayika twemera ko bariho ariko ntitubabona nk'uko twemera ko abadayimoni bariho ariko ntitubabona ni nk'uko n'abantu bariho ariko bo tukababona hari ibiboneka hari n'ibitaboneka niko bibiliya ivuga turebe cyane abizera turebe ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby'agahe gato ariko ibitaboneka ari iby'ibihe bitazashira ubwo bwami bubiri rero hari ubwami abantu babamo bw'umwijima bw'ikinyoma bwa satani bw'abadayimoni n'umwami w'ubwo bwami satani akaba ari we ubakoresha akaba ari nawe ubakontrola akaba ari nawe wimika abashaka kwimika ku isi nubwo byitirirwa imana agakora ibyo ashaka ku isi ya rurema uko yahawe ubwo butware n'ubwo bushobozi bwo gutegeka isi n'ibiri mu isi iyo mpamvu umwanditsi Yohana wandiko rwa Yohana wa mbere 2:15 ngo ntimugakunde isi n'ibiri mu isi umuntu nakunda isi n'ibirimo gukunda imana ni kuko uzaba kuri muri we kuko ukiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ubwibone bwa buno bugingo bitanduruka ku mana ngo kandi isi iri gushirana n'ibyifuzo byayo ngo kandi ukunda isi aba yihinduye umwanzi w'imana iyo rero ngo ni ubwami bw'ibigaragara Yesu we yaje azana ubwami bw'ibitagaragara amazina rero si cyo kibazo ahubwo ikibazo ni ubwami abantu barimo naguha urugero rufatika muri Bibiliya Yakobo umwana wa umwuzukuru wa Aburahamu atarahura n'Imana yitwaga Yakobo iryo jambo Yakobo ngo ryasobanuraga umuriganya ariko n'ubu ngubu ba Yakobo ni benshi ba Jake ni benshi mu giheburayo risobanura abariganya umunsi rero Yakobo yahuye n'umwuka w'Imana yahuye na marayika bakana ngo bakagigagurana bakarwana kugira ngo agaragare nk'umunyembaraga ari umunyamugisha mu by'imbaraga by'ejo hazaza. Uwo marayika ngo ntiyongeye kumwita Yakobo kuko Yakobo ryari izina riva ku bana b'abantu, yamwise Isirayeli. Isirayeli naryo rikaba ari izina rifite ubusobanuro bwaryo, kuvuga ngo Yakobo yaravuye mu bwami bw'umwijima, marayika mwimurira mu bwami bw'Imana, Imana ijuri muhirinda izina. Ubu ni urugero rumwe mu guhaye. Tugiye kuri reka mvuge babiri kuko ni benshi muri Bibiliya navuga bigatwara umwanya. Tujye kuwitwa Pawulo. Intumwa Pawulo atarahura na Kristo yitwaga Sawuli. Sawuli nabyo mu Giheburayo bifite ubusobanuro bwabyo nuko ntafite umwanya wo kubijyamo. Ariko umunsi Sawuli yahuraga n'umubatizo wa Kristo, Kristo akamwiyereka, akajya kwa Ananiya, akamarana iminsi itatu na Ananiya amukorera icyo twakwita nka deliverance, kumwigisha ibya Kristo no kumuhuza n'izindi ntumwa. Ntago yongeye kwitwa Sawu, yahise yitwa Pawulo. Bisobanura ngo rero ikibazo si amazina, ahubwo ikibazo ni ubwami abantu barimo. Iyo abantu bari mu bwami bw'umwijima, bwami bw'umwiza, ubwami bw'iyi si, kuko abantu bagendera muri za culture, imico y'ibihugu byabo, no kubandwa kwabo, no guterekera kwabo, no gusenga ibigirwamana byabo n'amoko yabo n'amadini yabo, icyo gihe bazita abana babo cyangwa se baziyita amazina atandukanye bitewe n'ubwami barimo. Iyo rero bavuye muri ubwo bwami, bwami bw'umuco, ubwami bwa Kristo bukabiyereka, bubahindurira amazina. Nongere mbwire n'abatwumva yuko erega amazina tuba dufite mu ndangamuntu zacu cyangwa mu mapasiporo cyangwa twiswe n'ababyeyi ntabwo ariyo amazina ijuru rituziho. Oya, nimba uri Benwa warihawe na so na nyoko cyangwa se n'abavandimwe bawe, ariko ntabwo bivuze ngo Benwa ngo niryo Imana izi ngo niryo ryanditswe. Ntabwo Imana igendera ku byo abantu bashyizeho, ahubwo abantu nibo bakagendeye ku byo Imana yashyizeho cyangwa ishyiraho. Nimba nitwa Bahati ntibivuze ngo mu ijuru ngo banditse ngo mu gitabo cy'ubugingo ngo nitwa Bahati. No, mu mwuka barandeba mu bundi buzima bw'ubwami bwabo, ngahabwa irindi zina ritari Bahati. Ibyo ku isi nibyo ku isi, ibyo mu ijuru nibyo mu ijuru. Reka rero ngaruke gato tuvuge ku mazina abiri akomeye tuzi twese muri politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ijambo interahamwe, gutera hamwe, kuba hamwe, guteranira hamwe, niko numva bisobanutse ku intera hamwe. Sinzi nimba rugutera mu buryo bwo kugaba ibitero, sinzi nimba rugutera hamwe cyangwa se mu kuba hamwe, ntago nzi signification yabyo. Ariko nkurikije ibyo nagiye numva ku ijambo gutera hamwe cyangwa se guterana hamwe, intera hamwe ni nkaho byaba ari abantu bishyize hamwe, ibikorwa byabo nibyo bihita byanduza rya zina. Ibikorwa byo kwitwa inyenzi nibyo byanduze ibyanduje izina inyenzi. Abarundi bafite urubyiruko rwitwa ngo urubyiruko rwaruka ngo barwita imbonera kure, kuba imbonera kure, bareba kure. Ijambo bwaryo imbonera kure si cyo kibazo kureba kure, ahubwo ikibazo ni ibikorwa by'urwo rwaruka cyangwa se urwo rubyiruko rw'imbonera kure bazakora. Kuvuga ngo muri politiki y'Abarundi uno munsi ibikorwa byose bibi babyitirira imbonera kure, nyamara izina si cyo kibazo, ubwo ikibazo ni ibikorwa bakora. Bivuze ngo rero mu by'umwuka ntabitinzemo, abantu bitwa amazina n'abantu bene wabo na bagenzi bakiyita amazina bitewe n'ibikorwa bakora ubwabyo bibi. None se kumva ngo abo banyapolitiki bo mu karere k'ibiyaga bigari ngo aho bari bitwaga ba Pilato, babise ba Pilato kubera ko bazi ko Pilato muri Bibe ni umwicanyi ruharwa, yari umugome. Uriya bitaga ngo nimba arinde Ntaganda numvaga muri Congo ngo yari yarahawe akazina kitwa Terminator. Bamwitse Terminator kubera iki? Kuko bari babona ko ibikorwa bye ni ukurangiza nyine ni Terminator. Ikibazo ibikorwa by'abantu nibyo bituma amazina yabo aba mabi. Ariko mu isi y'umwuka ndangiza, iyo tuvuye mu bwami bw'abisi bwaba daimoni bw'imico kama na karandeza bisekuru n'ibisekuruza n'inkomoko yacu mu mwuka ntago twitwa amazina ya yandi twitwaga ahubwo mu buryo bw'umwuka tuhabwa andi mazina niko yo mpamvu Yesu yavuze ngo abwira abigishwa be ko bari bavuye mu mwijima bajya mu mucyo wiwe ati mumenye ko n'amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ubwo yabwiraga na Petero ati ntukiri Petero ngo wiswe Kefa ari mubwira muri iryo jambo muri ayo mazina abiri yamwisemo Kefa bisobanura ibuye urumva mu mwuka dufite andi mazina korwa byiza by'ubumana ariko mu buryo bw'isi dufite amazina mabi bitewe nuko turi mu bikorwa bibi mu magambo make nagusobanurira yuko amazina y'abantu aba mabi bitewe n'ibikorwa bibi abantu bababonaho bagenzi babo bakababatiza amazina mabi Eglise Katolika zano gukoroni yabwiraga abanyarwanda n'abarundi n'abakongomana n'abanyafrika ko amazina yabo ari gipagani nta manyoma rutayisire ruzindana urumva byumvuhore kuko ari indimi ziwabo za kinyarwanda abazungu batumvaga babakubita mu mazi babahindura abamambe b'idini rya Kiliziya Gatolika bagahita babwira ati kuva ubu wiswe Laurent Benoit Claude wiswe Olivier witwe François wiswe ubukoroni buraza bwumvisha abirabura yuko babaye abakristo kubera ko babahinduriye amazina babakubise no mu mibatizo ugiye kureba ayo mazina bakakubwira ngo ayo mazina n'ay'abatagatifu me wa nta uzi ko ari abatagatifu ni ndubizi se ni niryo ryabagize abatagatifu ntabwo ari Imana yabagize abatagatifu urumva kuki se nta yitwa bahitirere Hitler ntago babashobora kuribatiza umwana ngo barimwite kuko bazi ko Hitler ibikorwa bye byari bi mu magambo make amazina siyo kibazo ahubwo ikibazo ni ibikorwa by'umuntu kuko ari nabandi bafite andi mazina ashobora kumvikana ko ari mabi ariko bakagira imico myiza n'ingeso nziza si ibikorwa by'umuntu nibyo bigaragaza uwo ari we niko numva nasubiza ikibazo cyawe
urakoze cyane Pasteri Laura Bahati ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko iyi ni radio iteme radio ivugira ku munara wayo wa Europe iParisi mu Faransa banyarwanda rero banyarwanda kazi mwabyumvise yuko amazina tuhabwa cyangwa se twiyita akenshi iyo tuyakoresheje nabi atugiraho ingaruka nk'uko Pasteri wacu Bahati abidusobanuriye ibi ngibi ubundi zina nta nicyo kwa mugani ryari ritwaye ariko icyo abantu bariziho cyangwa se icyo abantu baryumviseho nicyo gisubira inyuma kigatuma rya zina rishobora kuba ikibazo gikomeye hirya no hino urugero umuntu ashobora kukubona yakwitegereza turiya muntu ni Bakame cyawumva yuko ari umuntu w'umunyabwenge ushobora kuba adasanzwe asobanuke afite ubwenge niko abantu benshi bakunze kubivuga ariko umuntu yakubona ati uriya muntu ni inzoka kandi mu byukuri zo zose zari nyamaswa ako kanya icyo uhita wumva nuko wa muntu w'ubisi inzoka ari umugome ari umuntu ukwiye kwicwa ngayo nguko amazina abantu bagiye bahabwa cyangwa se bagiye biha yagiye atugiraho ingaruka aba mboneho akanya ko gusaba yuko rwose kwiyita amazina ntacyo byari bitwaye ariko se harabura iki kugira ngo abanyarwanda bishakemo amazina ashobora gutuma igihugu cyacu gitera imbere kuko kugeza ubu ngubu aya mazina aradutandukanya dukomeje kugenda tubibona hirya no hino aho usanga abantu baratandukanyijwe n'ayo mazina nkanjye Benwa ashobora gukata hariya umuntu yambona ati aturiya ni ikigarasha nanjye namubona turiya ni intore kandi mu by'ukuri ayo mazina yazanywe nandi yazanywe n'abanyepolitike ku neza wenda y'igihugu cyangwa se ku nabi wenda y'igihugu ibyo byose rero bigenda bitugiraho ingaruka Pasteri wagiye usobanura ubwiza bw'ayo mazina n'ubwo kibazo ntari nagiteganyije mu byo ngomba kubaza ibi bintu ko ubona ko umuntu abyara kugira ngo umugisha taboro kubyara ikindi umuntu abyaye yifuza guteza imbere uwo yabyaye kugira ngo agere mu ntera idasanzwe niba na ngombwa arenze intera warufite kuki akakanya abanyarwanda batagomba kubyaza umusaruro ubwinshi bwabo hirya no hino urugero turavugana akakanya uri mu gihugu cy'Uburundi ukanya twarimo tuvugana na Constance ari yari Paris abadukurikiye hirya no hino abanyarwanda bumva ururimi rwacu hirya no hino kuki tudahuza izimbaraga kugira ngo dutere z'imbere igihugu cyacu ibi ndabivugira ko nka muri igihugu cy'Ubufaransa usanga abajuifu ndavuga abakomoka muri bihugu bya Israeli bakora ibishoboka byose kugira ngo bubake ubwami bwabo ku buryo hari igihe usanga umujuifu wafunguye magaze muri birometero bitatu bine umuturage waho atagomba kugura ikintu hafi muri metero 500 ahubwo yemera akagenda nibirenye cyangwa afata imodoka akabwira umwana ati genda ujye kugura ikintu kwa mwene wanyu hari ariko abanyarwanda usanga igihe cyose aho duhuriye niba umuntu yarazanye bitoki mu Faransa kuko bitaba hano bitaba n'urugero ntanze ngo ndagira ngo mbwire abatwumva ko bitahaba niba byazanywe n'umuntu mbona ko mbyukuri yitwa ko ari intore nkuko bo banyita ikigarasha ntinye kujya kubigura ngo ashobora kundoga aho guteza u Rwanda na mwene wacu imbere ahubwo turatinya na kubera n'amazina twagiye duhabwa nubwo wavuze ko amazina ntacyo atwaye ariko hakwiye gukorwa igishoboka cyose kugira ngo tugire abanyepolitike bahanagure kiduhuza ku buryo dushobora no kuba twakwiteza imbere tugateza igihugu cyacu imbere kuko abantu bose ntabwo bateye imbere mu gihugu cyacu Rwanda rora bahati
yego ndabyumva neza ariko ndashaka gusubize ikibazo ngusubize muri ubu buryo Benwa muzige ku kintu kitwa background y'abanyarwanda nimba navuga ngo bari tetsi simbizi abanyarwanda hari abadayimoni bakorera muri kamere z'abanyarwanda nabita abadayimoni kuko bafite imbaraga no abadayimoni bwo kwogeza iyo bita kwogeza kuzamura umuntu mu bushorishori na hari uguhakirizwa hari kwipendekeza kujipendekeza sinzi uko nabivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda gushyanuka hakaba n'umwuka wo guteranya abantu guconganisha yani kuryanisha abandi uwo mwuka uba mu bwoko bwitwa abanyarwanda kandi ukongera ukaba no mu madini abibayemo ndabizi ni ibintu nagenzuye neza asanga ni indwara ikomeye ariko kandi bigaterwa n'ibihe bitandukanye abantu bari kugenda bacamo ndaguhuruke ingoma ubutegetsi bwa Bakayibanda na Bahabyarimana ubwoko bitwa abahutu bari bashyize hamwe ariko hakaba mwiturufu yazaga mwizanywe n'abanyapolitike y'abanyinduga n'abakiga ariko ntibigira ubukana cyane kuko abanyapolitike bicyo gihe Bakayibanda na Bahabyarimana bari bazi ko ubuyo ubwoko bayoboye ari abanyarwanda ariko kandi bwo mu bwoko bw'abahutu imyaka bayoboyemo yari imyaka yabo y'amahoro n'umutuzo n'uburumbuke bwabo n'ubutegetsi bwabo ariko ntago abahutu bwabo bari bafite umwiryane nk'uriho iki gihe urumva n'icyo gihe cyabo hanze yabo hari abatutsi nabo bari hanze y'igihugu nk'impunzi zanyanyagiye hirya no hino mu isi mu bihugu bya Afurika n'ahandi benshi bari Burundi, Uganda, Tanzania, na za Kenya mu bihugu bikikije u Rwanda. Ariko nabo bose muri iyo periode muri icyo gihe nabo bari bashyize hamwe malgré que bari bafite ikibazo basangiye cy'ubwoko buciriritse ubwoko nazi bwa Vega, batsobe, abanyiginya, abashambo, sinzi, abashingwe n'ibindi ariko bidafite imbaraga cyane. Igihe bize ku kintu kitwa kwihuza ngo batahe mu Rwanda nabo batahe nk'abandi banyarwanda b'impunzi bari hanze byatumye bahuza imbaraga nyinshi cyane babumwe baranafashanya ntibareba kuri twa dutiki utundi n'utundi tw'imimito tw'amoko bapfa y'imiryango batsobe abanyiginya abega n'ibindi ibyo ntibabihaye agaciro bose bafokasinze ku kintu kimwe guhuza imbaraga ngo batahe kandi kuko barabikoze 90 bitero biragabwa barataha abanyapolitike bafashe igihugu nyuma yo gukuraho babahutu abahutu nabo bamaze guhunga baratatana yirya muri za Kongo n'ahandi n'ahandi ahuye nabo n'ibibazo byo kutongera kwihuza bararyana babiremamwe ibice barashwana na magingwa yarumva nabo barimo utuntu tw'udushyaka twinshi twa politike two kudahuza tutungana n'amadini ari mu gihugu ariko muri cya gihugu cy'u Rwanda abayobozi bafashe ubutegetsi bagakuraho ubundi butegetsi za turufu abategetsi ba mbere bakoreshaga zo kuryanisha abanyarwanda zikazamwo abanyenduga n'abakiga ngo niryo tiku ryari rihari sinzi buryo tuganire n'abandi bari mu Rwanda batugira nange matiku yo kurema ibice yarahari uriya mwuka niwo waje n'ubu uzamo noneho kuryanisha aba baturage niho hajemo rega buriya umuyobozi afite esprit rega nkubwira ikintu kitwa urwego rw'umuyobozi umuntu uyobora abantu afite esprit iroga ishobora kwica ishobora no gukiza ishobora no gushyira abantu hamwe abanyarwanda rero barakunda kuyobora yenarabagenzuye bakunda kuyoborwa kandi uwo wabayoboye abakoresha uko ashaka kandi bakamuhakirizwaho bakamucira bugufi bakamuvuga ibigwi bakamuvuga imyivugo nge sindumva n'umwivugo w'igiswahili mu buzima sindumva n'umwivugo imyivugo iba nayumvise mu binyarwanda sindana nayumva no mu bifaransa no mu byongereza uretse kuyumva mu binyarwanda bakavuga umuntu bakamutaka bakamushyira mu bushorishori bakamushyira mu kiri bakamuvuga ibigwi bamwe bakifata ariko abandi bakasista niyo ugiye no mu madini y'abanyarwanda kirokore uretse organisation ya Eglise Catholique irukwayo ariko wajya nko muri na za Témoins de Jéhovah na za Adventiste ziri bien organisé ku buryo umuyobozi batamuha imbaraga n'ububasha bwinshi ngo bamushyire hejuru ariko wajya muri aya ma Eglise andi y'abarokore usanga umupasiteri yarigize akaraho kajya he yivuga ibigwi abandi bafata mikrofone bazirwanira kumuvuga ibigwi bakamutaka bakamu arabarya ibyacuma arabarya amatura arabanyaga imitungo yabo arabakuramo amafaranga nabo bararwanira imyanya kuri za mikrofone zo kumuvuga ibigwi no kumutaka no kumufanatisme ikazamuka ikajya mu rwego rero mu muyobozi habamo amagambo ashobora kwica abaturage akabamo n'ubushobozi bw'amagambo ashobora gukiza abaturage nimba mu muyobozi w'igihugu cyangwa se umupasiteri aryanishije abantu abaturage akabatera gusubiranamo ndakubwijije ukuri bazaryana igihe cyose rero yaza n'umubatizo w'amazina arwanya asebya abamurwanya cyangwa se abatamushyigikiye za ndorerezi z'abaturage bayoborwa zizabigenderamo kuko ijambo ry'umuyobozi rigira imbaraga cyane kuruta ijambo ry'undi muntu wese icyo gihe rero nihaza mu ijambo rivuga ngo ibigwarasha ubwo nyine uwo mu icyo ryo jambo ikigwarasha rizaba rizanye division muri ba bantu bitwaga ko bavuga ururimi rumwe muri ba bantu babaga ari ubwoko bumwe muri ba bantu bavugaga yuko basanga iki gihugu bamwe bajya ukwabo bitwa ibigwarasha abandi bitwe inkundagihugu abandi bitwa ibipinga abandi bitwe inyangarwanda abandi bitwa abanzi b'igihugu gutyo ni nabyo biziramwe ayo mazina yandi ukumva umuntu yadukanye ijambo rivuga ngo bariya n'abasoko bariya n'abadubayi bariya n'abajepe bariya sinzi n'ibiki n'ibiki bagahabwa ayo mazina kuko abanyarwanda bafite ikibazo cyo kudafokasinga cyane ku bibateza imbere by'ubuzima bw'ejo hazaza ahubwo bafokasinga cyane ku biganiro by'amatiku n'amanjwe no gusebanya batakaza igihe cyabo mu bitagira umumaro 24 rero umuntu ari gutekereza ku musope ku mujepe ku muvantara ku mugipinga ku kigwarasha ntafite umwanya wo gutekereza ku bimuteza imbere ku giti cye ahubwo yibera mu marigara yo mu tubari no mu minsi mikuru no mu abantu bahurira bakarganira ibintu bidafite umumaro bitabateze iyo niyo faiblesse ndangiza re kugira ngo bazahure babumwe bahuze umutima bakundane ibyo bintu byo kuba abanyarwanda batanasuhuzanya batanatemberanira batinya no guhurira ahantu ni ya daimoni y'ubuyobozi ikorera mu nzego z'ubuyobozi iryanisha abantu ibatuma batumvika kubera kuko uburi butegetsi iyo bugiyeho buba bushaka kumvisha abaturage babwo ko nubwo bwakora amafuti yabo bayemera uko nyine bayapfukamire bayasingize banayahishe bayatagatifuze bayagire matagatifu wa undi uzaba ari kontre rero niyo politike y'amafuti nta kindi abandi bazamuhinduka n'ubutegetsi bumuhinduke bamugira umwanzi w'igihugu igipingwa ikigwarasha n'ibindi nubwo buvantara n'ibindi ibintu bidashobora kuzana ubumwe no kubaka no gushyiramwe no gukunda no gufashanya kaba ibintu bizana umwirya ibyo byose birakoreka kubera iki birakoreka kuko abantu bari muri iyo system bari mu bwami bwa Satani ko Satani nta kindi akora ni ukwica no gusenya no kurimba abanyarwanda bari muri izo pozisiyo nk'izo niyo mitekerereze nk'iyo tuvuze bari mu nzira zibarimbura niyo mpamvu nakubwiye ngo ibihe nibyo bizigisha abanyarwanda this moment nimba abantu bari muri division ziterwa n'amadiskuru atari meza baryanisha ibyo iyo generation iriho yu izaryani zicani za marana azavuka indi generation ishobora kuzana ubumwe bw'abanyarwanda ibyo nabibonye no ku barundi nabibonye no ku bakongomani ari gihe abarundi babayeho kera reka mbavuge mbatenge urugero bishisha abahutu batumvikana bavuga ko ubutegetsi abahutu batazabufata ariko izo ntambara bakoze z'akavuyo ziteza umutekano mu kimyaka n'imyaniko byatumye abarundi bavuga bati abahezangu niba batutsi bavuga bati duce bugufi dusenga Imana iduha amahoro mu gihugu cyacu turarambiwe n'ibibi n'abanyarwanda ntago barabona ingaruka z'ibintu bariko by'umwiryane w'iby'abavanara w'iby'abasinzi abanzi ibigwarasha ibisinzi n'ibindi bipinga n'ibindi umunsi ingaruka bizavamo z'umwiryane n'ubwicanyi no kumarana nibyo bizabaho isomo ryo kuvuga ngo mana turarambiwe n'ubu buzima bw'ubuhunzi turarambiwe n'ubu buzima bwo kwicwa turarambiwe n'ubu buzima bw'isubiranamo n'umwiryane turifuzo mana yo mu ijuru duha amahoro aho nibwo abanyarwanda bazakizwa hakaza ibindi bihe byiza by'amahoro n'umunezero no gushyira hamwe no gukundana ariko this moment batarabona izo ngaruka bizakomeza niko nagusubiza
nakoze cyane Pasteur Bahati kuri icyo kibazo nkutunguje nkubajije mu byukuri ugisobanuye neza kandi mu buryo bwumvikana ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko turi ku kiganiro insanganyamatsiko kuki abanyarwanda dukunda kuyita cyangwa se twita n'amazina atugiraho ingaruka mu byukuri igihe turi muri iki kiganiro ndagira ngo mboneroho akanya kuko abanyarwanda iri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi ubwayo ifite ubushobozi bwo kubaka u Rwanda ndetse na bije y'igihugu gikenera diaspora yonyine yabasha kukigiramo uruhare ku buryo tutanakenera imfashanyo ziva mu mahanga ariko hejuru y'ibyo byose turacyafite ikibazo kuko ubu turimo tuvugana mu kanya twarimo tuganira na mushiki wacu Constance atusobanurira ukuntu harimo hategurwa imyigaragambyo ariko nubwo iyo myigaragambyo itegurwa hari ibindi hari ikindi gice cy'abanyarwanda kirimo gitegura indi myigaragambyo yo guhangana kandi mu by'ukuri twari dukwiye nka diaspora gushyira hamwe niba n'umutegetsi w'igihugu cyacu cyangwa se umuyobozi wacu wenda reka tuvuge gutyo aje muri ibi bihugu tukishimira ko tuza guhurira ahantu tukamugezaho ibitekerezo byubaka igihugu cyacu kurusha guhora duhanganye kuko biradutwara imbaraga nyinshi iyi radio turimo tuvugiraho aka kanya radio iteme tukayita wenda radio amahoro ihuza abanyarwanda turimo tugaragaza aho abanyarwanda batuye hirya no hino ko bashora gufasha ibicuruzwa byabo tukabihuriraho tugatezanya imbere tugashyiraho za banke duhuriye hanze mu mahanga tugashyiraho amasosiyete aduhuza ku buryo igihugu cyacu dushobora kucyubaka ariko abategetsi b'igihugu cyacu bagerageza kutudiviza kugira ngo babashe gukomeza kutuyobora uko bishakiye ari nako amaraso y'abanyarwanda akomeza kumeneka ari havuka ibi bibazo byose turimo tugaruka by'amazina n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo reka rero ngaruke ku kintu wari umaze kuvuga mu gitoya ugisobanura ukuntu abanyepolitike bakunze inyungu zabo noneho kubera ubwinshi bw'abayoboke babakurikira ugasanga ariho havutse bya bibazo turimo tuvuga aka kanya pasiteri Rurabahati mu kanya tutangira ikiganiro twavugaga aho abanyarwanda bazahurira mu myigaragambyo ariko se nubwo tuvuga ko abanyarwanda bazahurira mu myigaragambyo hari umunyepolitiki umaze iminsi abwira abanyarwanda wo nta wundi ni Padiri Nahimana na guverinoma ye ko ku Rwanda ruyobowe n'umurambo ibyo abantu benshi babisamiye hejuru imbuga nkoranyambaga ibitangazamakuru bitandukanye bigenda bisubiramo bavuga bati abanyepolitiki bo muri opposition baremeza ko Kagame yapfuye kuri uyu mwanya ni nubwo ari uwo mwanya wari kwifuza ko Kagame yagombye kuba yarapfuye twagombye kwifuza ikiduhuza abanyarwanda nubwo Kagame atagishaka ariko tukagishakishiriza hamwe kugira ngo tubashe kukigeraho ariko uyu munyepolitiki wemeza yuko Kagame yapfuye hari abandi banyepolitiki hanze barimo jye nawe barimo hamagara abanyarwanda muti nimuhaguruke mujye gusaba uburenganzira bwanyu nk'uko mugenzi wacu mukanya wari umwe tuganiriza yatubwiraga ko bagomba kujya kuri Place de la Nation kujya gusobanurira abanyamahanga cyangwa se no kwerekana akababaro kwabo kuri leta y'u Faransa ko igihugu cyacu kiyobowe n'umunyagitugu udatanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu uyu munyepolitiki rero mugarukeho Nahimana we arasobanurira abanyarwanda hirya no hino cyo Kagame yapfuye tuyoborwa n'umurambo ibi ni bimwe mu bice bibiri bishobora kuba bitumva ibintu kimwe hari kimwe kimwe tuzajya kumwamagana ikindi kikavuga ngo rekada nta kiriho yarapfuwe tureba ni masike yambaye masike ruya siwe ni robo kandi ugasanga hari ikindi gice cy'abanyarwanda bakemeye babyemera bumwe bagakurikira bakagenda nubwo ibyo bintu bimeze gutyo birumvikana ko ejo hari abantu bashobora kuzajya kwamagana Kagame hari n'abandi bazaguma mu rugo ngo rekada ngo umuyobozi wacu perezida ngo ndavuga nyine abemera ko ari perezida wabo mu muhungiro yaratubwiye ngo yarapfuye nta mpamvu yo kujya kwamagana umuntu wapfuye nta mpamvu kuko yivugira yuko umuntu mu by'ukuri yamaze yapfuye ahubwo habuze umunsi umuntu usobanura ko ashyingurwa ndetse ngo n'umudamu yarahunze usanga ari politike mu by'ukuri twavuga ko ari politike ziciriritse usanga abanyarwanda tuzimira bunguri ariko wajya kureba ugasanga icyo zibyara nta kindi uyu munsi rero ndasa kunego Pasteri Bahati nubwo turimo twifuza ko abanyarwanda dukeneye umuyobozi uzadushya hamwe tugahuza tukabasha gukora bya bintu twifuzaga kugira ngo twubake igihugu cyacu neza kandi tucyubake tugikunze dufashe n'abadashoboye kuba bafite ubwo bushobozi uyu munsi wabwira iki abantu bameze nka Padiri abwira abanyarwanda ngo umuntu yarapfuye kandi uwo muntu yarakwiye kwerekwa yuko ibyo akorera abanyarwanda atari byiza ku buryo uwagagombye kuba ari umuyoboke we yagombye ejo kuzafatanya n'abandi kujya kwerekana akahinda ke azifatanya na Padiri kubeshya abanyarwanda cyangwa se kuguma mu rugo hanyuma iyo myigaragambyo ni nako izakorwe n'igice kimwe ikindi gishobora gisubira inyuma kivuga igitereka mwagiye kwamagana umuntu utari we garuka kuri icyo kintu se n'usobanura abadukurikiye mu by'ukuri ibintu byo kugenda buhumyi tuzabirangiza ryari cyane cyane abantu bavuga yuko bashaka impinduka mu gihugu cyacu Pasteri
bya bintu bya Padiri nanjye njya mbikurikirana iyo mfite umwanya nkakurikirana ibiri kuvugwa icyo bintu bagiye batangariza perezida bavuga ko yapfuye kuva korona itangira reka nkubwire ikintu kimwe uzakurikirana amakuru kuri za CNN cyangwa za Al Jazeera na za BBC uzareba ibiri kubera muri Israel na Palestine. Israel yanyuze mu bibazo bikomeye imyaka hafi 1,000 arimpunzi igihe Imana yabahaye isezerano yuko izongera ikabakura mu mahanga ikabasubiza mu gihugu cyabo bubatse imbaraga bashyize hamwe kubera ibibazo n'ibizazane n'amakuba n'ibyago bahuye nabyo bashyira imbaraga nyinshi zo kwihuza ngo babe umwe kandi bafite umugambi wo gutaha iwabo muri Israel bubatse rero ubushobozi bubaka n'ubukungu kandi reka nkubwire hari amoko abiri akomeye mu isi iyo yakozeho umenye ngo igihugu cyose kirahaguruka ni mu itegeko nshinga ry'Abanyamerika umunyamerika iyo umukozeho mu kindi gihugu icyo gihugu kirabazwa uwo mu citizen kigende gisobanure urupfu rw'uwo munyamerika waguye muri cyo uko abanyamerika bahimbaraga umusituyen cyangwa se umuturage wabo igihugu cya kabiri utashotora umwisirayeli ngo umukoreho aho yaba ari hose ni umwisirayeli agupfa kumukoraho isirayeli irahaguruka ikajya igashora imbaraga za gisirikare n'imbunda byose n'indege z'intambara ikajya kubohoza abantu bayo ibyo murabizi no muri Uganda byarabaye icyayijya n'ahandi n'ahandi yigeze no kwica abasirikare babiri ba isirayeli bariya ba groupe islamique y'abapalestinien iho igaba maroke itera marokete Isirayeli yagabye igitero kuri Libani isenya umujyi wa Damas wa Libani irawukubitiye ushyira hasi Abanyamerika na Nations Unies basaba Abisirayeli gusubira kubera abasirikare aba babiri gusa n'umusivile wabo murashe umenye ngo igihugu cyose kiraguruka ibyo bikwereka ubumwe bw'imbaraga n'igihugu gikunda abaturage bacyo ndangiza rero hari intambara iri hagati y'aba Palestinien n'aba Isirayeli uzajya ubona tuju imodoka z'intambara za brende z'abisirayeli zitambuka abana b'abapalestiniye utwana duto abakecuru abasaza insoresore zibatera amabuye ibaze gutera brende amabuye ni nko gukaresa imbwa ku mutwe Abapalestiniye nta bundi bushobozi bafite bwo kurwana iriya ntambara bumva ko imbaraga zabo ari ugutera amabuye za brende rero shaka nkubwira ijambo pere yubatse imbaraga zayo mu myaka yose imaze ku butegetsi kandi ifite ubwo bushobozi iriya rero bya bapadiri kuvuga bakavuga ibintu by'ibinyoma ku maradiyo ngo naka yarapfuye kandi ariho niho gutera amabuye brende niho gutera ibuye umusozi niho gutera ibuye urutare hacya yo mabuye ari bukore nizore mbaraga rero bafite nabo zo kurwanisha no kurwanisha amagambo kuri media ariko ibyo ntago bikoma mu nkokora Kagame ntacyo byamutwara haremewe n'amahanga arazwi n'umunyacyubahiro afite imbaraga afite ubushobozi afite umutungo ibyo rero by'abapadiri ntacyo bizatanga igisubizo reka mvuge ijambo rimwe nimba ribabaza ba diaspora rikababaza abatwumva I don't know ariko ndarivuga uko umwuka w'Imana ambwira kurivuga hari umwami witwa Nebukadinezari Imana yabwiye Abisirayeli iti nimunyoboka mukagendera mu mategeko yanjye nzabarinda ndinde n'igihugu cyanyu n'uburumbuke mube mu mahoro ariko nimwanga kunyumvira mugateshuka inzira zanjye gihe Uwiteka dore mugoswe n'ibihugu by'abanzi hariya ku ruhande hari abafilisitiya hirya hari abamediyane hariya hari ingabo z'umwami Ashuri hano hari farawo hirya hari n'abandi n'abandi ati n'abayebusi n'abamori nzajya mbahagurutsa aba bakubiti igihe cyose n'abisirayeli bavaga ku mana bakareka amategeko y'imana yabo ibyo bihugu nibyo imana yakoreshaga nk'inkoni ikabahana ugeze ubwo yaje kubahanisha umwami witwaga Nebukadinezari uburyo bibiri yivuga muri za Yeremiya ngo imana ikavuga ngo murebe umugaragu wanjye Nebukadinezari ngo namugize inkoni ihana batanyumvira Nebukadinezari yari umupagani usenga ibigirwamana ariko imana imwita umukozi wayo umugaragu wayo kuko yuzuzaga iby'imana ishaka yaramukoreshaga kugira ngo ihane Nebukadinezari ahane niwe yabaga inkoni ihana Abisirayeli mu gihe cyose bateshukaga ku nzira z'Uwiteka. Abanyarwanda nibo bantu bafite kamere yo gusuzugura ukuri no kwanga ukuri. Majority banga ukuri bagasuzugura ukuri, ibashaka ni inama kandi ubwabo bagasuzugurana. Imana ihagurukije umuntu witwa ngo ni umwirabura cyangwa umunyarwanda muri bo ngo ababwire ubutumwa buva ku Mana bw'ukuri bw'abakiza, ntibashaka kubwumva. Babanza kujya kureba background yiwe, uwo ni umuntu yize amashuri angahe se, akomoka he, simuhe muryango se, ni igiki se. Agasuzuguro Kagame ari hariya kugira ngo abacishe bugufi, guhondagura, gukubita abantu batumvira Imana. Benoit nkurahije ukuri, jyewe rero hati ndababwijije ukuri. Umunsi abanyarwanda bazaca bugufi bakavuga bati dushake mu maso h'Imana iduhindurira amateka, twemere duce bugufi, dushake mu maso h'Imana. Kiriya kibazo abanyarwanda bafite gifitwe n'Imana, ifite ububasha bwo gukuraho no gushyiraho. Niyo ishyiraho abami kanabakuraho. Nubwo abo bami bakora ibyo Satani yifuza, ariko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma. Abanyarwanda bakeneye kugaruka mu maso h'Uwiteka. Twababwirije ubutumwa bubakiza, bubahindurira imyumvire, banga kubwumva. Bamwe baradutuka, baranadusuzugura, ariko abanyarwanda bazahindurirwa amateka ari uko baciye bugufi bakavuga bati Mana duhuje umutima hamwe kugira ngo duhindurire amateka, turarushye, turashaka ubutabazi bwawe. Ariko ibyo byo gukangisha imyigaragambyo ni nko gukaresa no gukaresa mu mutwe w'injangwe cyangwa isi no gutera amabuye brende. Ntabwo haragira. Imana niyo ifite ubushobozi bwo guhindura amateka. Rero ntawe babujije imyigaragambyo bayikore n'ibindi babikore, ariko nshaka kukubwira yuko ibyo bizakorwa, ariko igisubizo ni kimwe, nuko abanyarwanda bahuza umutima nabo banyapolitike bose bari hanze n'abari mu gihugu bakavuga bati Imana turakwinginze Kristo Yesu, aho bigeze turarushye, turaremerewe, duhindurira amateka. Igisubizo gifitwe n'Imana. Ishobora guhindurira amateka perezida wabo ikamubakiriza agahindura imyumvire agaca bugufi, cyangwa se Imana ikavuga iti igihe cye kirarangiye naveho, numvise amarira y'abana, numvise gutaka kw'abantu banjye, ndabahinduriye amateka. Uko niko Imana yahinduriye amateka Abisirayeli bari mu bucakara bw'imyaka 400 kwa Farawo. Ikiburi cyaragiye kibashiramo, ikiboko cya Farawo kirabakubita bicisha inzara, ibana gatuna mwene barapfa barababara, kugeza ubwo bajya bavuga bati turizera ku Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo izadukura muri kano kanda. Bibiliya iravuga ngo Imana yumva gutaka kwabo ngo ihamagara Mose ngo ababere umukiza azabakure mu maboko ya Farawo. Ariko urumva objectif bagezeho ni iyihe cyangwa se intego? Nuko bavuze ngo turizera ku Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo izadukura mu kaga Farawo aduteza. Abanyarwanda ntago baragera kuri iyo top yo kuvuga ngo turizera kwa kaga turi mu Uwiteka zakadukiza. Barizera imbaraga z'amagambo, ama YouTube, ama Facebook, imyigaragambyo n'ibindi ko aribyo bizabakiza. Ndakubwijije ukuri ntibishoboka, kiretse niberekeza amaso kuri Kristo wabambwe bakavuga bati duhuje umutima gushaka amaso y'Imana iduhindurira amateka. Ibindi byose biri gukorwa no gutera amabuye kuri bread. Niko nagusubiza ikibazo cyawe.
Akoze cyane Pasteri Urabahati. Hari ikibazo nari ngiye kukubaza ntibugisubije, ariko nubisa n'ugisubiza, kereka wenda hari icyo ushaka. Nari ngiye kukubaza ngo ese mu bihe nk'ibi ngibi abanyarwanda bakuramo cyangwa se barimo bakora iki, bakwifata bate? Nubisa n'uguti cyangwa se wabibuze uti abantu biyegereza Imana bashaka Imana nibwo ishobora kuzabakiza. Sinzi wenda niba kuri iki kintu cyo nari ntegereje kukubaza hari ikindi wakongera kuri iki kintu, kuko nari ngiye kukubaza nti ese mu bihe nk'ibi abanyarwanda barimo bakora iki, bakwifata bate? Cyane abantu bose yuko batizera n'Imana kimwe, ariko ubaye nk'utubwira ko dukwiye gusenga tugashaka Imana, tukikubita imbere y'Imana noneho yamara kumva amarira yacu katabara ikaduhora tukagera kwifuza.
Yego Benoit, reka nkubwire ijambo ikintu gisarwa. ikintu gisabwa ni ikingiki rega ikibazo abanyarwanda baratungana gatoki bafite ikibazo cyo gutungana intoki hago umuntu yitunga urutoki ngo nawe arebe ububi bwiwe n'imitekerereze ye cyangwa se nibikorwa bye bibi no muri passé ye y'ibintu bibi yakoze tujuru batunza gatoki furani uriya niwe mubi yego ushobora kuntunga gatoki ko ndi mubi none se wowe uri shyashya imbere y'Imana ko ariyo mucamanza mukuru cyo kibazo gihari Kagame ni mubi Kagame ni mubi ni Kagame ni mubi wowe se uri mwiza ese baguteretse ku mwanya Kagame arimo we wayobora neza wakora ibyiza wakorera abanyarwanda ibyiza aho niho hari ikibazo no kuvuga ngo icyo abanyarwanda bakeneye nicyo bibiri yitubwira kwikubita kugatuza tukamera nk'umutoza kori abanyarwanda benshi bameze nk'abafarisayo umufarisayo ngo niwe wateruye isengesho aravuga ngo mana ngo ndaje imbere yawe ngo simeze nk'uriya munyabyaha w'umutoza kori ngo jyewe ntanga kimwe mu icumi ngo jyewe nsenga gatanu ku munsi ngo ntanga n'amaturo no ku isabato maze ngo umutoza kori agiye guterura isengesho aravuga ngo sinari nkwiriye no gutunguka imbere yawe uwiteka nyagasani ndiyizi ko ndi umunyabyaha Yesu abaza abigishwa be ngo ninde watsindishirijwe muri abo baramubwira bati ni umutoza kori kuki umutoza kori yitsindishirijwe umufarisayo ntiyemerwe mu isengesho rye nuko umutoza kori yari komanze mu mutima aravuga ati si nkwiriye ndi mubi uno munsi rero abanyarwanda bararirimba ibyaha bya Kagame na FPR ariko nabo ubwabo imbere y'Imana si shyashya ni babi ubwo bubi ntibashaka kubwumva ntibashaka kubwemera ntibashaka nabo kububwirwa Imana ikunda abicisha bugufi Imana ikunda abihana Imana itabara umukiranutsi ni umukiranutsi si ibikorwa byiza gusa umukiranutsi ubarwa kuri umukiranutsi bitewe nuko wemeye kuri umunyabyaha imbere y'Imana kuvuga ngo rero igisabwa niki igisabwa aho bari hose abo bari muri opposition aho bari mu mahanga aho bari hose ni bace bugufi bavuge bati mana mwami Yesu narirwaniriye twarirwaniriye iki gihe kigeze ni cyawe nkeneye kubona ukuboko kwawe Imana irashaka yeshe icyubahiro ariko ntago yakwishereza icyubahiro mu banyagasuzuguru mubibone mubiyemera mu banyamagambo intwaro ya benshi ni myigaragambyo no kuba kuma YouTube bavuga ibiganiro sorry ibiganiro bya critique barakritika yego ibifatika ibiboneka peut-être n'ibindi bongereraho za montage ariko nabo ubwabo ababikora ibyo biganiro si shyashya menwa muhoza abanyarwanda bakeneye kwikubita kugatuza umunyarwanda yumva ko yanga abahutu abaziza ko ari abahutu agasaba Imana imbabazi umuhutu yumva ko yanga abatutsi kuko ari abatutsi agasaba Imana imbabazi umuntu agasabira imbabazi igihe Imana yamuhaye opportunité yo kuba umusirikare ariko mu gisirikare cyakakorera ubugoma kica abantu abarenganiriza ubusa agasahura akiba agatoteza akabisabira imbabazi yaragambaniye abandi arababeshyera yagize amashyari yakoze piyaje arapiya ariba arasahura arahunga ajya mu mahanga abandi baricaye mu gihugu barabyagiye bararya baranywa bameze neza ibyo ni ibyaha byibukwa imbere y'Imana ya stokinze Imana narakubabwiye ngo nta kintu umuntu abiba atazasara kandi benshi bari kubisara hari igihe uzabiba ibintu byawe byose nta uzagukoma imbere kuko ufite ubushobozi n'ubutwari uri n'umunyacyubahiro ariko umenye ngo hari ibihe biri imbere byo kuzasarura ibyo wabibye wabibye ibibi uzasarura ibibi wabibye ibyiza uzasarura ibyiza ibihe rero byo kusarura ibyo abantu bakoze muri kahise kabo nibyo bibari imbere ubu ngubu nibyo bari kwinjiramo nabo bari mu mahanga ibyo babibye kera bibi bazabisarura haki ya Mungu ubwijije ukuri cyo umuntu abiba yaba umujenerali yaba umukoloneli yaba umumajoro yaba icyo wabibye cyose utagisabiye Kristo imbabazi uzagisarura mu mahanga this moment rero abantu bari gusarura kandi inzira ni nubwo buyobozi bwa FPR na Kagame system n'iby'Imana ishima ko biba kuriya kugira ngo abantu basarure ibyo babibye nimba abantu bashaka gusarura ibyiza rero ibikubite kugatuza basara imbabazi Imana bitari uko umwuka wo gusarura ibyo babibye uzabasanga no mu mahanga barimo naho bihishe bose hose bazasarura baratungana intoki bararyana baritana bamwana mazina barasebanya ku matini yego ni byose biraganisha ahantu hamwe biraganisha gusarura ibyo abantu babibye icyakorwa rero ni iki dusaba imana yinjiza abanyarwanda mu bihe byo kwikubita ku gatuza bikome mu mutima bavuge bati nanjye sinabaye mwiza nanjye sinarishyashya nanjye sinakiranutse nanjye sinagendanye n'Imana nk'uko bikwiye ntibagakangisha Imana kuba bari mu madini amadini se ni iki amadini ni narababwiye ngo ni ibikonteneri n'amawagon atwara abantu muri gehinomu kuko abantu baba babi bakaryana kandi bafite amadini bakomokamo ngo n'abakristo nuko nayo madini ataraye Imana ya Satani nayo abadayimoni nta mbaraga zo gukiranuka bizana ikizana n'imbaraga zo gukiranuka mu muntu ni umuntu kwigerera kuri Kristo kwibanira na Kristo ku giti cyabo ijwi ry'Imana rikakuganiriza Yesu ati ndakomanga umuntu nakingura ndinjira iwe dusangire turavuga ubu butumwa ngo abantu bereke Yesu yinjire asangire nabo abatunganyiriza ibidatunganye ntibabyumve bakabisuzugura ariko igihe kizaza muzabyumva ubutumwa tubabwira ko mugomba abanyarwanda bagomba kwisubiraho bakihana bagacanirana bugufi bakubahana bagakundana bagasabira imbabazi amabi bakoraniye kera bapfamo uko bapfa n'ibiki n'ukwifuza n'irari ry'ibintu bakabisabira imbabazi niki Imana ishaka kandi imbabazi ntizigurwa amafaranga ni ukumeneka umutima gusugatsindwa ibyo bitarageraho ndugu yangu benwa ntago ibintu bizahinduka bizakomeza kuba bibi uko iminsi iza kugeza ubwo abantu abenshi nibagwira bakavuga bati tukeneye gutabarwa mana gira icyo ukora izagikora ariko itarumva amarira yabo n'imiborogo no gutaka kwabo nk'uko abisireli bariraga kwa farao nta kirakora nuko nguko nagusubiza ikibazo cyawe
bakoze cyane kunsubiza pateri rabahati rero nibaza ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugisoreza ahangaha kereka niba hari ikindi waba wibagiwe kugeza ku badukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu pateri bahati
ndumva nta kindi nibagiye byose ndabibabwiye icyo twavuga gusa ibintu biragenda bifollowinga bigenda bigana kugera aho abantu bazikubita mu gatuza bakavuga bati mana gutaka kwacu ni kukugera ugira icyo dutabara kandi turasabira abanyarwanda bose kumva ijwi ry'Imana kuko Imana irabakeneye mu byayo kuruta uko bobo bajya mu Imana ijya mu byabo buri muntu unyarwanda wese aho ari nareka Imana ijye mu byi mubye abari ibiyobora ariko mu gihe itarabiyobora agashaka kwiyobora nakomereza aho ngaho nyine yiyobore ingaruka zazibona igihe none hazaca bugufi agatakira Imana icyo gihe Kristo azabona agakiza kiwe kazamugeraho Imana ibahe umugisha
Imana namwe ibahe umugisha Pasteri Laura Bahati ndagushimiye cyane bw'umwihariko kuba wabashije gufata akanya nk'aka ngaka ndetse utarakira neza ukaza kwifatanya natwe muri iki kiganiro iyobokamana na politike ndashimira nanone mugenzi wacu Constance mutima ukeye wabashije gutangirana natwe ikiganiro ahamagarira abanyarwanda hirya no hino muri France kuza kwitabira imyigaragambyo yo kuzamagana Perezida Kagame uri mu ruzinduko hano mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Ndatekereza rero ko hirya no hino mwadukurikiye neza ubwo ibitekerezo byanyu tuzakomeza kugenda tubyakira kuri email mubona imbere ya telefone zanyu na ordinateri zanyu ndetse hari na email mushobora kutwandikiraho kugira ngo ubutumwa bwanyu tubashe kububona ndetse tumike nk'uko mwibyifuza. Iyi rero mwumvaga ni radio Iteme umunara wayo wa Europe. Turabashimiye kuba mwakomeje kubana natwe naho kuwa mbere ku kiganiro iyobokana mana na politike nakagaruka.
And all my soul so weary. When troubles come, and my heart burns empty.